FM du Mali.
Samte e sukaɓe rewɓe kañe e bomuy warde rewɓe ɓe muɗum en kañe ko nandi e muɗum ɗum woni hono majjernde ɓe gaɗi fewtude e muɗum wattu joni ɓe mbiɓe kaja sariyawol tabe leydi ndi kangol jukkude ɓeɗo yimɓele madame Touré Yeya goto e gonɗo ley ndeɗo fedde keɓɓen komo sifi dow hen.
Ne majre tati lewru juin rewɓe ko heewi hono minsine kiɗɗuɓe debti en nannana muɗum e kawti mi waɗi ne majre yalla hollumtude adduna fo e damuɗum torraji bonɗi yowa dow rewɓe nde o wakkati ƴaɓɓiɗo saabu dina nde o wakkati torraji mawɗi yowama dow rewɓe fa yettade ittugol yonkiji mabɓe ɗungu torri amen sanne ɗum saabi hande somi immiken mi holli metti amen komi tewta hande jungol laamu o ɓe tinnoɓe joɗɗine saria nde leydi ni ko natto saabe hadde hono ɗi torraji yowa dow rewɓen fesɓe wawiɓe haaɓi ɗum ɓe tinno yalla ɗum ɓuyto seeɗan ɗume tewta nde kortaɗan hande ga caggal hande mi wona immadaraji mi joƴƴina pelle hewɗe nokkuji fo e damuɗum ko natto saabe fawade ɓen rewɓe ɓe torraji wa e mumen e galleji mabɓe yalla caggal hande pati torra hewta debbo fou nde galle to woni
toutes les femmes du Mali.
Rewɓeen wonɓe nokkunoddirteeɗo Sangafe iɗum les commune rural nokkunoddirteeɗo Dianko les cercle Bafoula be ɓe mbi ñalawma hannde on o sardi ñawri maɓɓe pamaroy ko eɓe jogui toon tiɗallaji mawɗi kono ayri banggal heɓude ndiyam ɓe mbi wattu joni ɗum ɓuyta keɓe maɓɓe sanne ɗiɗo kabaruji ɓiɗen dokki ɗum le yontere ƴaɓɓinoon nde to kiita to rewɓeele wonɓe dende ɓe noddirte Moussa Bougou ɓe mbi ɓe jogui tiɗallaji kono ayri banggal ndiyam le oɗo ceeɗu ɓe mbi sinaɓe immo ila beete wakkati 6 heures ɓe jaaha to pompiji maɓɓe ɗi goni to ɓe gatta toon aran eɓe darni bidoji mabɓe 20 litres bidor wotoro fo ɓe codan ɗum buuɗi sappo e joyyi ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o oɗo tiɗalla goto mata to baña garoto ila le balɗe ƴaɓɓinoɗɗe ɓe mbi ko laati sababu muɗum ko courant ngaji ɗi taƴat toon ɓamde 6 heures fa yetto 18 heures fedde kafo wonde le oɗo nokku waɗi noddago fewde e laamu koɓɓe yalla ɗiɗo tiɗallaji an heɓene jogala ɗokkatten kikiɗa hande dow kabaruji meɗen jowiɗo dow rewɓe ɗi yo ji jeɗɗire worore wassalamu.